Bego, hivi mokumbe mbele wapinzani wenge, watoto bara wa Swahili paka zenji. I'm gonna do what I kama wani pen, na pofanya real, wana isi nina pretend. Moni hardcore, nikichana wana sema hard floor. Control, game kwa music paka live show. Run show, make do, rock your bella, call me bro. Rainbow, bila lane, jaw ini nice floor.
Sweet 16 ni niko now bitch, hata niki roll now. Garden ni Master Jason do hit, I'm on my way. Ha ha, I lay more money than Danny Van Damme. HD powerful, ngai ngai, Tesla na kidoti no, boom bap, bye bye. Air dala dala no, jet bara bara no, eti kama boss, eme pata door.
Made me do for my whole day. Nigga try to stop me on the way. I can't say that it was stay down, stay down. Wenzo kanijali ya mola, leo nikikosa kesho, italala.
Andisha mood toto baya rapa kane nime rudi vumbi tupu kiti ya kikupata mfaume. Mambie miso choko jamaa, wazungu wa ongo ndo danganya kwamba moto ni kaa. Na sina pesa nye pesa uzitunza banka, so na pesa ndo anatesa kikesha kutunza chenchi. Panda ngazi niko juu kama euro, na kila buzz na change flow kama euro
bass. Wazushi runga vijembe kibuti, omba usipendwe na chini bendi ya kanjenji na jua. Nataka mainstream ifanye ni date na yemi ala day. Chidi laini kajuisi ya karka day. Nilipe kwa senti saa dola hala.
I told ya.
Wanasemaga mtoto uswazi kipata chance waga siyachi. Na napongata kama papasi nikiwa ghetto mwendo mikasi.
Yeah, yeah baby.
Let me do for my whole day. Nigga try to stop me on the way. I can't stand it if I stay down, stay down. Toka nijali ya mola, leo nikikosa kesho, ito lala.
Ukitaka beef, nenda machinjioni. Na ukitaka kunisifu nisikie masikioni. Wana nyata, wambie mini feel bad bye. Leta ya moto bendi ni wapoze kama jai. Na chuma cha jua ni shibe chini ya kivuli for eka. Chuma cha puwa Tupac baba akili. Pambana banana usitoke dolo. Na ukikosa embe basi banana umpate zoro.
Yo, nacho nina flow ze de calligraph. Mastaa wa jingalo na gombania majina ya wanyama kina simba. Na komba mapene ni mkubo kama fella. Suna jua nacho muslim so Christian Bella. Na squeezy nata kawa chief kill chilla. Wakali kisa promo young D na young killer. Na mimi no gope, na mimi ni kope. Na mimi ni sote sitoke zede chibu dangote.
Let me do for my whole day. Nigga try to stop me on the way. I can't stand and never stay down, stay down. Wuzo kanijali ya mola. Leo nikikosa kesho italala. Wote
Jamoni Gis, niru pate jina kawenzio. Kwa Gis na vyo kia msha kachachi na mapambio. Kikuliza mimokozu sisite wesema ndio. Mte ule toka zama utache kwa kisema sio. Nakupa nana, nakupa nana. Sankolo ni beat bila kipaza. Diamondi so mtu mduli usimbisa takukaza. Wasafi toka way back so mwanza mwanza. Na nafoya kibandidu broto kiume kazi kwanza. No beep.